ilovezedmusic.com.
It's New Touch Production.
Your beauty talks, yes, I should the translate. What you got in my tongues, if you tell me concentrate, I'm pasting. Smile, yako na ka skin monga chocolate. Kakuona cheo pita, ma fila isa ila ive. Iwe manji banapanga, na isanga njia maova za ziva. Can you relate? Nipemba number, we connect to my desk. I do siku na muzuba, nduwe ni chite imaginate. Body to body, something like a board meeting. Na jumba jumpapo, the bad minko. Kukamba boza nga kusia sinza soa. So, uvipanga buangani, we penetrate.
I like how you whine, you're so fine, mommy. I like how you whine, you're so fine, mommy. Wanipela mtima, na kuwama kwako. Wanipela mzenu, na kuwama kwako.
Kalezo na set, wanipanga digited. Kalezo na set, za kufaka pa market. Kalezo na set, wanipanga addicted. Kalezo na set, za kufaka pa market.
Come to think of it, pa nyumba you feature, meditate this. Movie tenge taulo, skin tight, yellow tight. Love is blind, boyo ya nipasa sight. Nikachaya zoom, you calculate this. Wana kuyenda chabe tu bitch da vibrate. Ufuna bama soba, vichenzo gwira bench. Musket pirikiti afunika, Kukata party boxer, vindicate this. Uzani perekesa ine kuchainama. Uoneka umveka, vishuka shuka. Mama, iwe na ine jipange company. Ma 2, 3, 4, numbers.
I like how you whine, you're so fine, mommy. I like how you whine, you're so fine, mommy. Wanipela mtima, na kuwama kwako. Wanipela mzenu, na kuwama kwako.
Kalezo na set, wanipanga addicted. Kalezo na set, za kufaka pa market. Kalezo na set, wanipanga addicted. Kalezo na set, za kufaka pa market.
Baby uoneka fine,
so fine.
Monga mwa walilo wa monga wine,
monga wine.
Nebele ni kukonda orwa kambe singa yese kukusia. Iwe nane mpaka kumandai. Nebele ni kukonda orwa kambe singa yese kukusia. Iwe nane mpaka kumanda. Baby, you so fine, baby.
I like how you whine, you so fine, mommy. I like how you whine, you so fine, mommy. Wanipela mtima, na kuwama kwako. Wanipela mzenu, na kuwama kwako.
Kalezo na set, wanipanga addicted. Kalezo na set, za kufaka pa market. Kalezo na set, wanipanga addicted. Kalezo na set, za kufaka pa market.
Download it from ilovezedmusic.com.